senze njani uma uwa kwakhe etusephendukile esenzweni sakhe kodwa kuyiphatha kwakhe kube khombo obunye. Lapha namhlanje ohlelweni ezomndeni sizobuka isimo saluhlobo, sicela ulalele ungasuki. Ngokubingelele ezomndeni uhlelo lulethelezeluleke eziphathekayo ngaba focus on the family. Unkosikazi osedikubele usibhalela umbuzo. Ngingakholwa kanjani ukuthi umnyeni wami usephendukile ebuhlungwini angidale khona? Onyakeni owodwa odlule ngithola ukuthi sekube ngeside isikhathi esothandwe nomunye wesifazane ngenhliziyo ejulile. Unokhondelo futhi lokuvesa qhume ngokudinwa okugcina kukholela ekuhlukunyekezekweni ngamagama kimi. Nakuba esaphuma kulobudlelwane bokungibhanqa kwathi ukwehlisa umoya wakhe waze wathi ufisa siyothola nabelwekuze sikhande umshado wethu. Konke lokhu kungishiya ngididekile, wake wathi kimi, ngiyazi ngalimazi izinto phambilini kodwa kunokuhle okuqhubekayo ngami manje. Kaninginingi uma ngikhuluma naye ngokuziphatha kwakhe okunodlame uyaphendula athi yebo ngeke kujikidele ngezinto kodwa ngiye ngishwebe. Aphinde athi wabugcina obudlala iminyaka elishumi ngoba wayengafuni ukungiphula umoya. Angicabangi singahlabela phambili kuze kube lokhu kulungisiwe engqondweni yami. Nicabanga kanjani? Sicabanga ukudideka kwakho kuyaqondakala. Unemiyalezo eyingxovane evela kumkhwena wakho. Kwelinye icala uthi uyashisekela ukuya olulekweni ze alungise umshado wenu. Ngakolunye futhi uhlangothi uthi kuningi okuhle ngaye. Nokuthi athi ngiyazi ngeke kujikijele ngezinto kodwa ngiye ngishwebe. Umoya wakho kunokwenzeka uthe ukuzola nokho akukhombisi unomuzwa wokuzisola wobuNkulunkulu mayelana nezenzo zakhe zaphambilini. Kungani sisho lokhu? Ingoba umuntu osuke ekuzwa ukuzisola ngokaNkulunkulu uyathamba athobeke. Akashaya umthetho, akavuni ukuyiphatha kwakhe kumbaqhoshe ngokuba ongcono nanxa engoqhugayo ezenzweni zakhe. Umnyane wakho ubuyeke engaqondi ukuthi angeke kube nomndeni ohlabela phambi nobudlelwane obunamathene la khona abagana begcina iyimfihlo komnyane omunye. Yikho kanti unenkinga ukusombulula lokhu engqondweni yakho. Kugcine engqondweni lokhu ukuthi ubhe nokulungisa iyinkinga eyimbili eyingafani kodwa eyilekene. Eyokuqala eyongathembeki, eyesibili eyokudinwa. Zombili lezi zinto, ukuphinga nokudinwa, ziyafunzana. Singakubali sanhlobo kokuthi umuntu ovamise ukuba nalomqondo usuke injinga yokudlobongela omunye umuntu. Njengomenzo wokudinwa komkhwena wakho, ungagcina usuyintithithi nje yesilingo esinqala sokuyisola wena ngeyinkinga eyisemongweni nomshado wenu. Owakhelene nephuzu lokugcina kumqondo wethu ukuthi umkhwena wakho uveza umqondo wokuba uhlobo lomuntu olungayifaki ecathulweni zomunye. Lokho kuyinkinga enkulu kakhulukazi uma kubuka ngeso lokudina. Esikhundleni sokubamba ukuthi ngakube umlimaze kanjani omunye umuntu, ufaka amandla ekutheni muhle kanjani ngayo yonke indlela angayiveza ngayo, yona mpandekele neyumsuka nembangela lenkinga obhekene nayo. Nanxa umkhwena wakho efuna ukuyiveza enothando enozwelo ngokufunisela kwakhe, nokho kunegebe elikhona ekucabangeni kwesakheko sakhe okwenza kube nzima ukuba abone ukuthi lokho kuthini. Lesimo ungabhekana kanjani ke naso kulolu kuphendula lokho? Uma ikulungele ukuqala uhamba loluleko njengoba usho ukuthi uyimisele, ngakho udinga ukuba lolo hambo luqalwe masisha. Indaba ezinhlekelezo ukuthi umkhwena wakho usekhomisile ukuvuleleka kwakhe ngalokho. Sikuthaza ulandelele ngongananazi ngaphansi kuphela koluleko olunqala nolujiyile nomeluleki ongoti ofundeleza umshado, okuyilapho kuphela engakwazi ukubona khona ukuthi usephenduke ngempela yini noma cha. Ngesikhathi usayekujuleni konke okudephile kuzozinyukela kuyintantele khona ila khona sekuyosa ebusweni benkawo. Isenzo kaFocus on the Family singakudlulisela kongoti bezemshado abangabaseduze nawe. Sicela usishayele ku 031 716 3300 kumbe uthi jeqe ku safamily.co.za bese ucofa kumbhalo othi counseling. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni olizayo.